se magisa pela lenda. Wembe mubuzu zwile, se magisa pela lenda. Wembe mubuzu zwile, se magisa pela lenda. Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhinisa. Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhinisa. Awuyilapho uzodlala ngawe uDumile. Wemngana awuyilapho, awuyilapho uzodlala ngawe uNomakoti. Ukusha maqhikiza, ukusha maqhikiza. Uzabashisa, zabashisa, zabashisa phela kulena. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabathi. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabathi. Zabashisa impela ngomgqibelo. Zabashisa impela ngesabathi.
Samshintsha, samshintsha, samshintsha bafana uManupha. Nami bafana zangishisa. Vuka mfana ugunda ikhanda udla usinyaka uzoba right. Uzodlula mfana wami. Hawu.
Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhikiza. Zokonyelwa wonina, zokonyelwa maqhikiza. Zabashisa,
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 zabashisa.
Uzodlala ngawe uDumile. Wemngana awuyilapho, awuyilapho uzodlala ngawe uNomakoti. Ukusha
zabashisa impela ngomgqibelo.
Zabashisa
impela ngesabathi.
Zabashisa
impela ngesabathi.
Zabashisa
impela ngomgqibelo.
Zabashisa
impela ngesabathi.
Khona, khona, khona. Umqoma kanjani umuntu wamvomo la?